ihamba nepermitted azange uzodlala la. Ngiyaba wenza amaphutha yonke into abayenza inenhloso.
Hamba nepermitted azange uzodlala la.